Hey, leti leti ki shasbaro. Ameifanya mtakatifu, kila siku nitamsifu, kwa maana bila ye maisha ni kuisha. Hey, maisha ni giza. Huyu God amenitoa sofa, amenifanya mina keti kwenye sofa. Evident tazimama kama soja kumimbia yeye. Huyu God amenitoa sofa, amenifanya mina keti kwenye sofa. Evident tazimama kama soja kumimbia yeye. Everyday I'm counting my blessings now. Every time you make my blessings wow. Every day I'm counting my blessings now. Every time you make my blessings wow. Jalali ananyoa nyoa, jalali anainua inua, jalali kuzawidi ananipenda sana, jalali ananyoa nyoa, jalali anainua inua, jalali kuzawidi ananipenda sana. Sarabani alinifia, dhambi akanondolea, na imani tamusifia kwa yale amenitendea. Sarabani alinifia, dhambi akanondolea, na imani tamusifia kwa yale amenitendea. Nikiwa naye kila kitu kiko peta, mikononi mwake mimi nadeka, kuteza mbali sizoweza, yeye anaweza. Every day I'm counting my blessings now. Every time you make my blessings wow. Every day I'm counting my blessings now. Every time you make my blessings wow. Mashida katupilia mbale magonjwa, katupilia mbale mashida, katupilia mbale magonjwa. Sarabani alinifia, dhambi akanondolea, na imani tamusifia kwa yale amenitendea. Nikiwa naye kila kitu kiko peta, mikononi mwake mimi nadeka, kuteza mbali sitoweza, yeye anaweza. Every day I'm counting my blessings now. Every time you make my blessings wow. Every day I'm counting my blessings now. Every time you make my blessings wow.